Kamalabyo na wabuganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde okukwasizaako abaana baabwe okukulaakulanya ebitone nabo babiganyulwemu mu ggwanga lino. Katikkiro okwogera bino abadde asisinkanye Musai Mutosere na Abigail Nankabirwa, bono ye yawangula empaka za Little Miss Uganda nga awerekeddwako bazadde be ne bakiika embuga olunaku olwaleero. Nankabirwa nga mu kiseera kino ali mu kibiina kya musanvu, Katikkiro amusabye okunywerera ku mulamwa.
Mwebaza kuwagira baana okubasobozesa okukola ebintu bye bawuliramu. Bye baagala edda kikyali bwe kityo n'akamu, naye kaakati ensi erimu emikisa mingi nnyo tukizudde. Obuwanguzi buva mu kintu muntu kukikola n'akikola n'akinoza. Omuntu ekintu kyonna kyakola asobola okubeerawo bulungi. Naye twe twabeerera mu masomero ekikyali bwe kityo. Nga n'ebintu ebitono ennyo ng'okuyimba, okuba ebivuga, kirungi abaana okubawa emikisa gino. Kale olaba nti ebitone kati ensi egenda ekyuka. Noolwekyo guno omukisa mulungi nti Abigail mumuwadde omukisa guno, tumwagaliza birungi byereere.
Ye Musai Mutosere na Abigail Nankabirwa ategeezezza nti okuwa obuwanguzi bwe bwava ku ngeri gye yayanukulamu ebibuuzo ebikwata ku buwangwa n'ennono, era ategeezezza nti mu kiseera kino essira alitadde ku kunoonya ebintu ebikozesebwa mu kusoma abitwalira abataliiko ayamba.
Then ku grand finale twalina showcasing culture yaffe, kati nze na showcasing culture yange ey'Omuganda.
Wakola ki exact?
Nayogera ku dance kye njagala mu Buganda ne kye neddira.
Kyoyagala mu Buganda? Ki kyoyagala mu Buganda?
Engeri gye twambala, egomesi ne kanzu. Nenjogerako ne ki? Ne ku kye neddira.
Mulamu waki gw'oyagala okutambuliramu?
Ngenda mu competition za Little Miss Africa.
Ziri luddawo?
Nairobi, Kenya.
Zigenda kubeera yoo?
28th March mpaka 4th April. Njagala kuyamba abaana abawala abatasobola kugenda ku ssomero ne scholastic materials. Oluusi omwana asobola kugenda ku ssomero naye nga tasoma bulungi kubanga talina scholastic materials. Kati njagala bayamba mbagulira ebintu bya kukozesa.